Benton Mirganamoma, Biyota Afrika Lika, Kuashani, Kan Ikoas Jedamu, Murkin Immasera, Cyberi, Okan Mom, Marsa Internet in Nigeria Lalchfebe, Farsani, Itsolera Chula. Hata Male, Motuman Nigeria, Murti Dabar Famisan, Furate Hojira Old Charge at Aniakayan Ipsani, Gabasa Timoti Obiezo, Jalanigamadatu Is.
Mana murti kawas isagana akra jirura abba murti kataan kekura bangura akajananiti sera yakka saibari kan Nigerian barakumalama kudashan baste kuta digdamafan chartara mirgana moma kan Afrika kufise angoni akafoye sangafata seri walfalmisisata yekun namoni ergaso ba amarsariti ratti bekamat ansan ratti murtin ken namna anga waggasadi akahitaman yokan adaba gudda irratti mura kunis lammiwan kesu magazet esota gabasa waye angota ke kumattan sanirat hojira ola ture chartera afrika ka waye mirgana moma kam mallatte site nigerian angonihe murti kenname irratti debike nuvjiran gare mirgana moma kana keset projecti ittigafa tama mirga hawa saf dinagde fitana directora taun wogoti era sera kana falma katuran kolawole Oluwadera, Murtidar Besgalate Fatanijiru.
We were happy that the courts agreed with us ultimately.
Umarrati mannu murtin wajji waligalu sagam mannejirra.
Serri yakka saibaritif baye gazet esota waye malam maltumma gabasan irratti gargara maturan mat ansa cross river watch katwe agba jalingo akkasera kanati barakumalama kudasagal kesa malam maltumma motumman gaggesa kan ilalin gabasu saati fidame. Gazet esan kun akajadet yero hidame san gocha gara jabinatu ratira watame.
We wanted to embarrass, we wanted to make a show of it. And the following morning they threw me in the boot of the Toyota Highlander and we started.
Nak ane sufeden, anaratov jajan, uya tanu ganama, konkolata Toyota Highlander jeramu, kutamiya kesaka an kesana sinsisani, imala saatile digdami jajal kamne.
Manni murtiya koas inna buja juru, Jalengo ratti imatatia tira walabagochun motumman dolara kumator batamishan guma akkabasu fajaje. Angoni Nigeria serakan presi filami wanbi yatti ukamsu fitigargara mu sajetusan halani jiru. Murti ekoaskenne kun garele kabajamu mirgana mu maafi walabumma presif kabsaan brat injifanno guddak. Garu olwadren. Yaddo braqaba murti ekoas dabar sukesa arkaso doma kata ofa angoni hojira olchu kana male angoni murti darbe hojira olchu suta tiratu sodaje duqaba.
There have been lots of judgments obtained by SERAP itself against the government authorities about the Nigerian government.
Man murti ekoas murti ofisa motuma Nigeria ratti dabar sekaba garu motuma hojira olchinjira kunimmo ummata afsagale tawranu daba
tarkantin ittane fudatamu qabu murti amma darbesse kan membro ojira olu sanifi murti sanaf ajajamu sani mirkanesu falmu daje ejira ekwas bati sana kesa biyonni misensa ta anifi manni murti biyolesa kana cala kawalta uno jetan gafate ejira dubbiman amnesty international siun bakare akajadamitti Nigerian murti kennameef ajajamuun hooggantummaa fi cicha ekowaasiif qabdu agarsiisu qabdi jedhan.
A country that prides itself as a country where the rule of law is paramount, I think such a country.
Seeraan buluun barbaachisaa ta'u ibsuun kan boontu Nigerian kun hojiirra kooluuf cicha qabdu agarsiisutti fufuu qabdi. Angaoni murti kenname kana fudhachuuf ajajamuu isaanii beekuudhaaf yeroo isaan geenye.
Manni murtii ECOWAS Nigeria irratti murtii hedduu dabarsuus kan Nigeriaan hin kabajne jira jedhanii innammaa kun akkas akkan taaneef abdii qabnaa jedhu bakareen. Manni murtii ECOWASiif kanneen kabajamuu mirga namumaaf falman akka jedhanitti haala jiru hordofuu kan itti fufan ta'uufi akkasumas haga dandaame taatattamaan hojiirra akka oolchuuf aangoota ni yaadachiifnaa jedhu.